Business Production.
Sisi wote tu watumwa, tena wengi sana hatufikishi habari. Sisi wote tu watumwa, tena wengi sana tuaibariri habari. Kama ni kurudi mimi sitarudi, kama ni kurudi mimi sitarudi, niko safari ni mimi naenda, niko safari ni mimi naenda. Jonani atomirwo, jonani atomirwo, jonani atomirwo. Jonani atomirwo, Jonani atomirwo, Jonani atomirwo in the face.